noloshii midda rabayee haweenaan ka doorta rabbi igu hagaaja rabbi igu hagaaja. Ubaashi ubaashi midda rabayee haweenaan ka doorta rabbi igu hagaaja rabbi igu hagaaja.
Allah, wadi taydo, taydo, wadi taydo.